ube mhlophe la vino istashi yeah fasting so dingpinda ngfaso tie yeah angibona ubhuti wakho ngithi hola sibali hola sibali hola sibali ngikhaza masungibiza uthi social lami iking yakho yakudala ayisabonakali ikhawuni ibi msinda ewashona phambi udalwami mamshela uzobhalansa uzokeva uzobabhanana utubaba wami unkumbuzi malayika kade ngikutshela ukuthi abafuna uthando lwami dad uthando lwami